tunanyamazisha, tumshangilie tuimbe haleluya, makofi tupige na vigelegele kwa ameshinda mwana wa Bwana amefufuka. Tumshangilie tuimbe haleluya, makofi tupige na vigelegele kwa ameshinda mwana wa Bwana amefufuka. Mungu kimya kazi na mazisha. Tumshangilie tuimbe haleluya, makofi tupige na vigelegele, ameshinda jambo Bwana amefufuka. Tumshangilie tuimbe haleluya, makofi tupige na vigelegele, ameshinda jambo Bwana amefufuka.
Tunaimba, tunacheza.